Esula ekkumi n'ennya. Buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye, naye omusirusiru ajaabya n'emikono gye ye. Atambulya mu bugolokofu bwe atya Mukama, naye akyamakyama mu makubo ge amunyooma. Mu kamwa k'omusirusiru mulimu omuggo ogw'amalala, naye emimwa gy'ab'amagezi ginaabakuumanga. Eteri nte ekisibo kiba kirongoofu, naye amaanyi g'ente galeeta okwala kungi. Omujulirwa omwesigwa talimba, naye omujulirwa ow'obulimba ayogera eby'okuwaayiriza. Anyooma anoonya amagezi n'atagalaba, naye okumanya kwangu eri oyo alina okutegeera. Yingira mu maaso g'omusirusiru, tolabe ku ye mimwa gy'akumanya. Okutegeera ekkubo lye ge magezi g'omutegeevu, naye abasirusiru obusirusiru bwabwe kulimba. Abasirusiru bakudaalira omusango, naye mu bagolokofu mulimu ekisa. Omutima gumanya okulumwa kwagwo, so n'omugenyi teyeetabula mu ssanyu lyagwo. Ennyumba ey'ababi erisuulibwa, naye eweema ey'abagolokofu eneebanga n'omukisa. Waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi, naye enkomerero yaalyo ge makubo ag'okufa. Ne bwe guseka, omutima gunakuwala, n'enkomerero y'okuseka buyinike. Adda ennyuma mu mutima gwe alikkuta amakubo ge ye, n'omuntu omulungi alikkuta ye yennyini. Atalina magezi akkiriza buli kigambo kyonna, naye omuntu omutegeevu akebera nnyo amagenda ge. Omuntu ow'amagezi atya n'ava mu bubi, naye omusirusiru aba n'ettitimbuli era yeeyinula. Ayanguwa okusunguwala alikola eby'obusirusiru, n'omuntu asala enkwembi akyayibwa. Abatalina magezi basikira obusirusiru, naye abategeevu bassibwako engule kwe kumanya. Ababi bakutamira abalungi, n'abeekyeja awali emiryango egy'abatuukirivu. Omwavu ne munne amukyawa, naye omugagga alina emikwano mingi. Anyooma munne ayonoona, naye asaasira abaavu alina omukisa. Abagunja obubi tebawaba, naye okusaasirwa n'amazima binaabanga byabwe abagunja obulungi. Omulimu gwonna guliko kye gugasa, naye okubuyabuya kw'emimwa kwavuwaza bwavuwaza. Obugagga bwabwe y'engule ey'ab'amagezi, naye obusirusiru bw'abasirusiru busirusiru bwereere. Omujulirwa ow'amazima awonye emmeeme z'abantu, naye aleeta eby'obulimba akyamya. Mu kutya Mukama mulimu okuguma ennyo omwoyo, n'abaana be baliba n'obuddukiro. Okutya Mukama nsulo ya bulamu okuva mu byambika eby'okufa. Mu lufulube lw'abantu mwe muli ekitiibwa kya Kabaka, naye okubulwa abantu kwe kuzikirira kw'omulangira. Alwawo okusunguwala alina okutegeera kungi, naye alina omwoyo ogwangwiriza
agulumiza obusirusiru.
Omutima omutuufu bwe bulamu obw'omubiri, naye obuggya kwe kuvunda kw'amagumba. Ajooga omwavu avuma omutonzi we, naye asaasira oyo eyeetaaga amussaamu ekitiibwa. Omubi asindikibwa wansi mu kwonoona kwe, naye omutuukirivu alina essuubi mu kufa kwe. Amagezi gabeera mu mutima gw'oyo alina okutegeera, naye ekiri mu kitundu eky'abasirusiru eky'omunda kimanyisibwa. Obutuukirivu bugulumiza eggwanga, naye ekibi kivumisa eggwanga lyonna. Omuddu akola eby'amagezi y'aganja eri Kabaka, naye obusungu bwe bunaaba ngeri oyo akwasa ensonyi.